yewtere sukaɓe mal fu
ana tiiɗi hadde sukaɓe fijude leydi jam dariɗam ka sato eɗi tawre e kuykoye mbawɗe sawbide ñawuji kewɗi paali e ñaw kibbe holno holliti saraɓe yogaɓe ɓe dulla ɗum wiide ɓe kani darade e darɗe mabɓe yalla haybude sukaɓeɓe
ko fonction ŋaji ɗi kewata pet ndiyam ɗum ana wawi waddude gueƴƴuji ñawuji le lugga ndiyan ɗe du gueƴƴuji ñaw kewɗi tawede hen mbawɗi latade ñawuji sukaɓe hono uɓalla en ñaw kibbe en hono ɗum e nandore mum ñawuji kewɗi le ndiyam meji keɓete dango fewde e saraɓe kayba sukaɓe mabɓe eɓe kani du hebbininde lugge ɗe
pour la protection de leurs enfants
ñawuji ɓiliɗi e jammeji dariɗi ɗi sato na sawbinna jagol sur doctoro e wi kanko professeur Boubacar Togo horejo pédiatrie l'hôpital Gabbe Touré o holliti wiide ana ɗiɗo jammeji ɗi gueƴi ñawuji kewɗi mbawɗi raɓude suka hono ñaw ɓuɓɓol ñawuji nguru terɗe mabɓe e ñawuji goɗɗi
ndiyammeji darotoɗe li nokkuji ɗe ana kebbine kuukoye ana gaɗa ɓowɗi e kulloye gokkoye ko sukaɓe natta leyɗe ndiyammeji ɗum tawe fayi paɗe gala e koyɗe mumɓe kulloye koye ana mbawi gandude ɗumɓe ana mbawi yaɓude du ɗum latanoɓe sababu ñawuji fayi si wonko yuuɓe le ndiyammeji ɗe ana wawi latade ɓuure ana tora suka sanne saraɓe ana kani sakkade sukaɓe baɗe piija le
ndiyammejiɗe e ley leydi mali fay so jateji gala banggal ñawuji ɗi ɗiɗo jammeji ɗi sawbini foy goto dulla wiide ɓe mbawi jasi latade sababu ñawuji ndenno sukaɓe fada amen mbaylodirde min wajoto onno gatano koye amon hakkille banggal ɗiɗo jammeji dariɗi ɗi paadi ɗum pigeon e wattu mo kammu toɓata yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe malfu wonno